www.ladiesmusic.net.
Time on.
Tricky beats.
Atu ena akuda banane. Ikupitirirabe. Chiko changa chikuza za moteri. Satana alichete. Kwa yese ya kundidulira marire. Kutindi terereke. Ati musie ni musa mukuri. Kutizanga ziduke koma. Ndika kwada basi sindi pembeze rafano. Wanga ali to heaven. Ine mulungu wanga si wapasi bompano. Wanga ali to heaven. Amene anandirenga heaven. Emwe anarenga nyanja heaven. Amene so anarenga tuwa.
Mulungu wanga ali to heaven.
Amene anandirenga heaven. Emwe anarenga nyanja
heaven.
Amene so anarenga tuwa.
Mulungu wanga ali to heaven.
Konda kare, anandi sanga kare, undi uza usabwerere, ndari tso wako irere, chifukwa cha hambo ndi madzika palo,
palo,
yeah mandi tenga kukandika pato,
pato,
mopanda iye yo sinka nafika pano,
pano,
ndi mafuna kukonja ndi nango tala pangono, koma,
koma.
Ndika kwada basi sindi pembeze ya fano. Wanga hai ku heaven. Ine mulungu wanga si wapasi bompano. Wanga hai ku heaven. Amene anandirenga
heaven.
Emwe anarenga nyanja
heaven.
Amene so anarenga tuwa.
Mulungu wanga hai ku heaven.
Amene anandirenga
heaven.
Emwe anarenga nyanja
heaven.
Amene so anarenga tuwa.
Mulungu wanga hai ku heaven.
www.latestmusic.net.